Genie X Double Six.
Another one. She's so curious. She want to know if I'm serious. Answer life without her. I will never survive her. Fast and furious. I said to be like an idiot. I'm the one who drive her. She say me Google Rider. Get up, papa. Mimi na pendwa kweli. Simnaona. Mimi na pendwa kweli. Ora sana. Mimi na pendwa kweli. O jamani. Mimi na pendwa kweli. Halafu hataki niona.
Tu caro ho ju, ju a quien cosa tu.